Yoga Baba, Eshez Laphagin, Oyi Zululonge, Elishez Guban, Ungubutat, Bugat Jehova, Ungumoya, Oh, Wele. Usihlebele izindaba sasekhaya emazulwini athatha izindaba zethu ayozendlala ezinyaweni zikababa sibone sekulungisiwe konke singazi kanjani kanti nguwe moya oh wele Nguwe moya Ankhole Uyasibu Mulana Nguwe moya Ankhole Uyasilu Kise
Oh,
come on.